Welcome back to The Balance, where we balance your identity. Kamala Mthobi Lumakhumalo, wakwam selekwe, and namhlanje we'll be talking to this gentleman here because we are still continuing with our topic that we've touched on episode one, where we were speaking about abortion and termination. We know that we had Undando, or obvious educator, from the medical point of view, and namhlanje we have Amakhehle azothinta kakhulu on spiritual point of view, and I'm hambi ngedwa.
Himilo, like as far as where the weekend breakfast show, and I want to last time, you know, because Hamsana no season. Who sees it also Lenzega Engan in Lea, so he shower and Leander.
Yeah.
So, what I can take it, I guess some get a market loud, Bonnie was beer, no one luck. Market, I said, well, I'll put him in the corner with the balance. Thanks so much. Yes, yeah, yeah, good. Ibalulekile le ndaba esikhuluma namhlanje, and I remember ukuthi you once said ukuthi kuye kwaba khona nje i-phase emsebenzini wenu okwelapha where 90% of abantu abafikayo for i-consultation uvundululeka indaba yokuhushulwa kwezisu. Mhlawumbe sengiqale ngayo nje sotho ukuthi from a spiritual perspective, imosha kanjani usamu indaba yokuhushulwa kwezisu?
Ake ngiqale kanje mhlawumbe ukuzicace, ngizonibekela ngumphakathi okhona njengamanje ophilayo, eningawunakile kodwa o-existayo. Kukhona lo mphakathi kuthiwa amaphara. Amaphara mawabheka labo bantu alikho ikhehla lephara. Mawuqaphela kahle alikho ikhehla lephara. Yini enza lokho? Labantu bakwi-age ethile.
Yeah.
Le age ethile ile age kuthiwa ama-bone freeze. Eqale ngo-1994 ngesikhathi kuthiwa ukuhushulwa kwesizwe noma ukulahla umntwana ngaleyo ndlela kuyinto evumelekile nohulumeni eyivumela ethi no ayenzeke. So i-generation ke le eqale ngaleso sikhathi kwaqala le community ekhona ke amabara. Ikhozwa yini na? Kufanele wazi ukuthi right uvumelekile ngokomthetho, uvumelekile ngokwelungelo lakho, kodwa on a spiritual side lo muntu uma umterminatile akupheli lapho. Akukhona ukuthi usuqedile ngaye futhi sekuwukuthi sekuphelile ngaye, cha uyaphila. Azi lokhu-ke, uma uku-understand ukuthi ingane mayidlala bese uthi ine imaginary friend, that means usukukhuluma ngespirit esithile edlala naso ngaleso sikhathi, e-interacta naso ngaleso
sikhathi.
Ebaleni lo umntwana uzomthola khona edlala bathi ngiphakele ubani
azamcabanga.
Azike ukuthi lowo muntu kukhona lo muntu abhizi naye spiritually, yabo. Kodwa angeke akwazi ukuthi wena kuhlephulele njengomzali ukuthi usefikile kuswani bani, yabo. So ke makuwumuntu wakubo lo umlahlile wena, ukhulela phi lo mntwana? Ukhulela ePayipini, ukhulela phansi kwe-bridge. Leya mpila iphila laphayana. Uzokwazi ngelila ngokubuya azoyifundisa ama-siblings wakubo. Iqala lapha inkinga. Bese ifundisa laba bancane bakubo ukuthi mina nansi impilo engiyiphilayo. Ngimenishina amaphara ngoba nizosheshe nikhumbule ukuthi kukhona la omnye umntwana oke wa-interviewa njengoba kunalesi simo se-COVID. Omzwayo ukuthi i-English yakhe uyambona ukuthi lo mntwana kwakhishwa imali eyakulesa sikole ayesekusona. Kodwa uyabona ukuthi yini le mkhiphe ekhaya manje amdrive ukuthi akayohlala emgaqweni. So kunale drive espiritual yalo mntwana wakubo ofikile kuyena wayomfundisa leya mpilo ayiphila lapha ngaphandle. So-ke ayikho into ombonayo leya muntu ukuthi mhluphile ekhaya, kodwa yile spirit esimdrayivile sasamthatha sayombeka laphayana, yebo. So leyo nto ngikutshela ukuthi-ke le nto esiyenzile nesi-creator-ayo ine-impact engakanani kulo mphakathi esikuwona.
Ewe, okokuqala ngingakayi kuma-signs umuntu wesifazane awezwayo nowesilisa obe-involved ekuhambeni kwalowo mphefumulo. ngizocela ukuthi nazi ukuthi umsamo nomsamo une hierarchy une protocol yawo. Lo msamo esikhuluma ngawo ngikhuluma ngabantu abaphakathi kwethu noNkulunkulu. Labantu abaphakathi kwethu asebekwe likaMoya. Noma ngabe kuthi uyathandaza, noma ngabe kuthi uyamemeza umsamo, uyaphahla khona into oyifunayo, kusha kuthi umemeza entabeni laphahla. Uma kunomoya osalwa nawe, noma yini othi uyayicela ayikwazi ukudlula. Uma ngabe abakwelika moya bebizwa ngeyithunywa, naye lowo mntwana oyimkhuhlulelo lapho.
Okay.
So uthi uqambe uthi uyamemeza, kube kuthiwa awu ubani loyo? Oh, ayi eh. Lo mntwana loyo, loyo memezayo, usenecala la unomntwana, unabantwana, unobani bani, ekusafuneka ababheke. Bese uzophinda wazi ukuthi kunalento ekuthiwa i-reincarnation. Ngale sikhathi kuzalwa umuntu, khona umphefulo osukuthunywe lapho ukuthi ngale sikhathi sonyaka kube sekufika umuntu.
Kulezi thakazelo
ezibizayo
wena, uma ubiwe phansi.
Njengoba mina ngingosibiya, bese kuqhamuka ngizothiwa. Kumete kanda. Mhlambi leyona lelo khehle bese libuya. Mina sesiyahlela nentokazi ngoba ngithi hayi ngithole isimini esinjani sengithi ayihambe ingane.
So yemsamo
uyobiza ngemsamo ngiyabemeza lo ndaba. Uzophendula thini indaba? Ngoba wathi reincarnator mina ngase ngigudluza la ezokwakhiwa khona. Yabona.
But then senza kanjani ngoba phela into esifikisa la umuntu efika khona decide ukuthi no mina ngidecide ukuthi ngiqede ngalento like I decide to terminate pregnancy or noma yini aseyicabanga kunezinto ezisuke zimpush behind ukuthi azenze many things there is someone oreshiwe umbuyisa kanjani umuntu ngomuntu oreshiwe like because ngiyareshwa manje I fall pregnant ngihoshulisiso because angifuni leyanto ezolukhe ngikhumbuza ukuthi I was once raped and angifuni ukuzala ingane engayazi yakwabani and nizothi ngokwesintu umuntu une owakubokwa la izalwa khona right so nangu mina ngiyareshwa angizazi ukuthi manje ngikhuleliswa ubani wakwabani automatically ingqondo yami emfishane mhlamba isingitshela ukuthi vele impilo yalengane izoba miserable because i-identity yayo vele isiyiproblem okay ngiyasterminate ke isisu ngenxa yaleyonto lo muntu lo befuna ukuzibuyisa or labantu abangiblameayo bangiblamea kanjani bealawile situation whereby because I feel like someone allowed it amadlozi ami makuthi khona like you are saying bekufanele angiprotect uNkulunkulu bekufanele angiprotect now ngingaba kanjani ku situation whereby ngireshiwe bese kuthiwe enene leyo ngane iblessing I wasn't supposed to terminate
ngiyathanda iphuzu lakho kakhulu
yeah
elingilithanda ngani na siyavumelana namlandawo ukuthi umphefumulo lo kunale verse elisho eBhayibhelini wangazi ngiseseyibilini kushuthi wonke umuntu ofikayo usuke ehlelelwe uNkulunkulu ukufika kwa
right
akekho noyedwa ngisho umama wekhaya othi mina sengihlele ukuthi namhlanje njengoba silala lo baba wekhaya sobuka simithisene ngoba uNkulunkulu usuke ehlelile
okay
aliki iqhawe namhlanje ongangidonsela lona elilodwa elizothi mina ngazalwa kahle kahle iqhawe namhlanje amazulu ajabulela ukuthi kunezizwe eziningi ezakho onkarisho kodwa iqhawe labadonselo bani uShaka
yeah
kwazi wabizwa ngesiqalekiso kakade kubizwa ngase mawake iShaka kodwa namhlanje lezo sizwe sakazulu izizwe into esikhuluma ngayo namhlanje uyena owamemeza isiqalekiso sokuhluphekisa abantu abamnyama wakungena ilibuso elobuswa inyoni zezulu kodwa kubuka ukuthi ufike kanjani emhlabeni bese sizokhava indaba yomuntu ofike kanjani ngirape uma ngabe wena wazi uma kunohlelo lakho uNkulunkulu akutshela lo ukuthi wena ingane ngokupha kanje lungile iterminate ngoba uthi irape uma cases awu 2000 ongawabala okulala kwabantu besifazane
yeah
amaningi awu are close to irape yaba ngoba aba concern maso bekane neqiniso yaba
okunye kehla kukhona abantu abaningi abangena emweni ezinjengalezo zokuthi ufikele isimo esinjengalezo kodwa akukho la ukuthi khona nawe enza loku wena lokho sokukwenza kubheke ukuthi kungakanani kunaloko kusuke kwenziwe kuwena yabo. And akusho ukuthi ukhushule ingane efike ngaleso simo uma u-remove njengamanje kuyaphela kuwena yabo. Kodwa futhi okuko okwenzekayo ukuthi loko kuyohlale wena njalo ukuhanda ngelinye ilanga mhlambe kungasafika ekutheni muthola omnye umntwana yabo. Bese kulokuthi hayi man kunomntwana la ophilayo spiritually ovimbeni ovimbe kuma tubes ekufanele ngabe kuhlala khona omnye umntwana yabo, ngoba ilinye ikhaya lazini ileli abushulwe kulona.
Okay.
Yes, you do have your reasons ukwenza lokho. Asiphiki lokho, yabo. Kodwa ke manje uma sekuvimba wena futhi ukuthi ngelinye ilanga futhi ukwazi ukuthola umntwana, sekuyinkinga kakhulu ke futhi kuwena futhi, yabo. Sekulimaza wena futhi.
Ngiyiprepare kanjani ingqondo yami? Ngiyunderstanda ukuthi spiritually there's a lot that is going on and happening. I'm very young. I find myself pregnant for whatsoever reason. Okay, yeah, I'm his own judge. I mean, you knew what you were doing.
We all knew. Unprotected sex. What can you
I'm not saying that. Labu abortwa khona. Yes, akhona kwamabili.
Yeah.
Kodwa ama cases amaningi la bantu bona soke azi ukuthi wenzani. Wazi ukuthi wenzani nobani.
Yeah.
Ubona lona. Bese be decide futhi bevumelana. Yabo. Nalo akade busy naye. Yabo. Ukuthi no, ayi
asiqedile.
Ah, siqedile lento asikabi ready.
So much ehlabike ngokuyibeka ngalendlela emiyibeka ngayo. Kusho ukuthi ningasho ukuthi niyamchallenge lo muntu aqhamuka nokuthi gazette ukuthi wemvumelekile usho
lo. No, ngicabanga ukuthi ama-case into ayishoyo in this case ukuthi yes, no matter what the reasons, but ekugcineni you must know at the back of your mind ukuthi there's a spiritual being ezoloku ikuhlupha empilweni yakho. We're not saying ukuthi vele like you Kehla was saying ukuthi it's your own right, you decide.
Yeah.
But don't make it kube sengathi ukuyikhiphela izinyo walithinga le. You understand?
So, there
so be aware with it now and for the rest of your life.
So what is it that you must do? Now I know.
Sambe ake ngibe ngenye indlela le oyibuzayo. Nginginayo impendulo yayo. Ngizacela ukudlulisela yona. Inje yabona imithetho esiphila ngaphansi kwayo. Yabo. La eMzansi. Imvamisa yayo iza nama politicians. Yabo. And then ngizokutshela le yona ukuthi kuyiwe kwi ballot paper bavotela. Akusho ukuthi automatically uyazi uhlakaniphile futhi. Kungenzeka ukuthi you are only vocal. Yabo. Wasuba kule opposition. Yes. So sizibona lapho ke uma sekunama mistakes amaningi ukuthi abantu khona into efike inkinga kumuntu omnyama kodwa. Le ukudakwa imfundo nenkolo. Yabo. Lezo zinto ziyamdaka umuntu zimthathe zimbeke kwi position la engazazi khona ukuthi use umuntu noma uyini. Yabo.
Appeal in between.
Yes,
it's a plan
about.
Yes. So there's that problem.
Yeah, so I'm thinking about after the show some time.
Yeah, but yes. And ngendlela ebhlungu ngayo.
Yeah.
Uma uyibuka nge political perspective.
Mm.
Right? Into ebhlungu ngayo yini? Ukuthi thina uma ngabe thina njoba sohulumeni ngiyazibala ngithi uhulumeni ngokuhulumeni thi.
Yeah.
Uma ngabe sakha i cabinet sifuna abantu abazoruleka notha abantu abazorula. Okay, asibadinga abantu abama leaders, sidinga abantu abazolideka. Okay, life ike bekhona ke i problem ngani nge constitution. Ukhumbuthi i constitution yafika kanjani? Uthe lapha ngwa John 1 uNkulunkulu eletha kubuntu lomuntu nemsebenzi ka Jesu Christ. Ufika wadonsa uMose wathi Mose hamba wenze imthetho bayinqamula ngokwepolitiki imthetho yohanu 16 yonke kodwa sazi kuze kube namhlanje wonke umuntu uzothetha imithetho you issue but asifunde nawe iBhayibheli sibone 116 in total
right that's it.
The balance, balancing your identity.